Ulira bisobera oli wano naye kumisinga njagala manye chichi che wankola sulabubi sebaka obanga tozeno ngoleyo oh 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 chovola ba masimu nkuba enyonyogese matru kumisinga nyo 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 njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo kunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo kunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza ebitale no bitadde n'omukwano nkuletedde kwata oh oh kwata mpola mpola kubosanira keya ebyebiso byomola ayayayayaya nkulaba nsikasika nze nanje bayeba lavu lavu kale nzikiriza njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo kunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe mukwano nyweza omukwano gwo kunsibye nkalu omukwano gwo nyweza nyweza wameka wetu mpona kudongo wankuba nyondo aya nze baby ndi kumuliro mwakalamata masikenjo ya kwatawo kutenzi kakane love sika sika nze nena fuiza love love ayayayayaya njagala kwagale kubite bite uli wengenda nawe